cuka cuka lal kala to bawdon tawede leli malide mangal mudum fu min cioti on bisimila modon actujene amé asawere sappo e tati lewru novembre hitane 2021 mide wondi do e umaru waygal umaru hanongo gudo
mide selli basu fu adai sise
umaru joganda be le baso o hande
sebbe kabaruji di yaddi e jara fali lidi gidi e kotorial holi tawede faade dagge debbe godde jukita ton mali kobe hewbe kaje gontode kasuji mabbe di jalloba hande o darta du yello hono be do mali ko baawi yopirede ko yaawi cakkal mudde jara le wuddi leddi be di le labu doko firi faade be biddo ko buuba e sebbe den de yontere de ko yaata hectare ga chapatati kaji e tubale o do doko garati bi diret birki sabbe chaldi
waygal horebe laamu gine equatorial kana wondi wadde imadaraji mun fa jewoto talki yimbe la joodi be leedi mabbe ni be jaakatu
do wori holi tawel le dedo yontere fobe goddi ton e dagge mabbe bawde fedde de do dirto ho ko sey superieur de la diaspora du yara wodde watton imadaraji fa faabo be do yimbe yelor kan yopitrede ko yaawi li majjobe gadi do dago fewde labo tiddo wado ko wayi fu yella be do yimbe la ketta ko hebuude kedde bo ko do dirto do bukari bay gawle dedo feddo jeyako bo sifi do hen
pourier c'était trop grave
kenyon ko satifa yabiti me ga enana dul dubi noga mi meda lide sifa control hono kenyon gol bete wotu never be ngari butude kala mu tawi do en faybe landa ki talki mabbe den men keba non yide nangabe be ka joni kay min donki fe sikki wala kay buri tema doro malinkobe adadu hakika kay min anda sabi be pacca non le chuudi chuudi
waygalo fedde cede awne bam jukoje fewde lambe leedi balindi yontere bettine
labi be labu hakku dejobe goddi wattu jodo ali sise be kolliti be do yimbe le bawa yaade le dokkule sediya wode jolel mudde tawat to dubbe bilal don hodo fu balli kobe gobe do boboko do biji do hedo wattu jodo hakkilaje mabbe ada pecci sadde kedde be do yimbe ko laddirbe mabbe ko kobe tifirdo hen
mi do nanda lamu kobe tino kawra e mabbe dum lato kaldal kawral info bame nyaloma goto du hono fu be baabi jappudi ndi do leedi ngal do dongal tawede won yimbe yogabe ani hen kany en gon e sediya wo jatika ani bonna leedi mudu e li alhali mo leendi woni mudun joni o sediya wo hanana amude o do anniya be kanno hedde hen safare wonde kasi be ngada ko be muyi fu min bibbe mali mali min ka ontudu min ka me jabal dum fe president tugo o mangangaaji hono futu wodi kanko laamu haaji amen fu wala e o sediya wo
rafi denago o kana wondi hebude sembe fa hande le commune dogo fere cercle nyono le laamu sigu
a wo fay fe ali sise do kabaru di pudat do e kali wiide ko yata hectare ga chapan tati do baro reba kaji en chuba le o do nokku dum fu dum latiki bosudu wattu jono yoga sukabe jokol wonde be le o do nokku ar godde wadde do daguji fewde labo tindo dayo ko pabi be kedde be do got tawado ton bi hora do didu ko sifi do hen
min en jogi commune goto do dogo firi do an wiye bamako kura wakati salli fana min ji yimbe wobbe kase ngari ngadi do yite e gese de fuf gese maro de hectare ngaji chapan tati woni ko duppi fa laa min en sa haili leddi min jogi ndi fe temede refu debbe sappo min donki remudi dum den dar laamu ko be ngadno e baye wadde fu yalla jam ana warti nokku amen o minen demal tan mi andi demal tan woni ko min gorota e mudum du wala fu ko min jogi wala fu ko min andi wala ko min baawi so nangal do demal
dum wadde tan mi jonka e yewtere amen minimag minimag yonterande ana yowi do sukab jokolbe golonobe hore mu'en
le majjunde do yontere fo li tawer sukab golonobe ko he mudde yabbere mudu ana wonte yabbide le addar du fu ko di faada mudu yalla sukab ar keba do kan yirudirde golleje mudde du e tayde fu le leedi balli di sukab heewbe kolliti wiide kay kutteji coronavirus kadi wayde denago yottiki do e sande fa kebe famtar kedde Mamadou Sabaseku
Dawdo Jarayo entrepreneur mo golle mudun no nabili e bibe jalo e wimako tialaji leedi ndi mata masanne du golle mako buru fuf rafindenago holti wiide dun neddo susa fe darnude koyde mudun no nuku jogaji leedi ndi alhali lati do sababu rafi gulidal pabatobe
dun tidalla mawdo sanne hebude hande ko sodata e ko sotata e leedi dun nukuji kulbinedi sabi basal jam ana wodi wakati fu yimbe ngara na chama amen dun bandi e do lawo ngol sabi bini yibe be goldita be homo fu hakila mudun jodaaki
hakilo bintu kamara debbo jagotodo uddugol kirdi batte nyaw covid 19 dunno tampini be le golle mabbe
ngonga jati kulle de me gollirde sa halle ndi woni ko jotta sabi min manaji di ngattami kaaki andi e leele e godde kase ibanta kam dun du lati kiti dala sabi frontiere ngaji di fu uddam dun taadi ni golle an wosanni
sa to ko tielaji na welto latano de jogabe jam ono kanko entrepreneur kuliti do wiide hedni ke sifa golle goddo nawtarade gollido yogaji mu indi sa sengaji
mi hebi yimbobe kasin e leeli malli jati ban do bi ana bawi sotirde kam hono manaji dum wada kulli ande mi fuddi bamude du dum latike nafago mawdo sabi mi do wawi wiide sona kamari o do tidde Allah leendi ko hebi hande ko mi wawata na andude be do yimbe jati so mi andi dum lawdum amoytano din don kaaki leede godde kasin mi yoppa leedi andi
fadde ɗeɗo talaji ɗi keɓene dabare entrepreneur en ɓe kayne gonde e madara no mbawiri fof
waygal hoɗo wonto yambereji timmoɗe yontere nde
festival ko ɓeɗoddirta danse baba ko danse ɓe kolitide fuɗɗi ile kikiɗe keñelle nokku mo ɓeɗoddirta institut français le leydi meɗen ndi jiɓɓe hoto cinémaji ɗo aɗa mbawi yaade nokkunoddirteɗo cinéma zik ɗum woni ex babe mato caggal muɗum ɗum ɓe kolitide kajaɓe heddade cuuɗi ɓe ɗum woni mis md ɓe mbi kañum warta tawen ley invité ko bey o ɗum yaltan le suudu télen ɗum ɗoddirta toon tme
ɗum naɓata e birki sembe calli waygalo leydi mali ndi ɓattike yaade coupe du monde qatar 2022
ɗon wori e mbiyam ɓe keeɓi ngal wakkande pinno e rwanda le nokku noddirta ɗo kigaliɗe ɓe gatti ɓen toon baddi tati e mbiyan mali ɓattike wattu joni hono yagol coupe du monde no mbireten caggal ko sénégal kañi e maro ko fo keɓuno ngalu ko fa keɓe fantade keɓɓen mamadou sama sieko
kasen jagabule e leydi mali kawi rwanda ñande alkamsa e sappo e goho leru novembre hitande 2021 baddi tati e kowal sukaɓe mohamed makasuba nawtorike rafia kabere leydi ouganda fewde e kenya banggal baddu goto foof équipe mo meeɗali yaade e coupe du monde jagabule en mali a jokkiti imadra mabɓe le groupe e éliminatoire kawtal mondial quatar 2022 dow toɓɓe mabɓe sappo tati le maccuji joyyi leydi mali ndi waɗali boppi e le golle o yo kaw nayyi e maccinel goto baddi sappo nannaɗi fay wotere nannaka dow mabɓe ndenno ɓeɗo yimɓe makasubaɓe na heddi fa hande ardade groupe e yesso ouganda toɓɓe jeenayi kenya woni tatoɓo banggal toɓɓe tati sakkiti rwanda banggal toɓɓere guuɓoli tariki leydi ndi mali woni tatoɓirdi yottade onɗon nokku lolirɗo barrage mondial quatar 2022 caggal sénégal e maroc miccitene wiide maccigaji barrage ɗi puɗɗan lewru mars hitane 2022
waygalo as mande ka ɓadike yaltudele éliminatoire ligue champion afrique féminine gaɗɗo égypte
non wori a woofe fi caggal nde piano arande nde ɓe kawtino égypte nde holi tawen ɗiɗoɓen nder dow leydi gana ndi sukaɓe ɗo muɗum kawiɓe ɗum woni noddirteɓe asakas laadiɓe
mine mila ɗo katte joni ka e kabaruji oumar waygalo min jewtima allah holi en wakkati goɗɗo
non wori ali sisi a woofa e feyi no mbireteno so mbaggu weeli tan ɗum yoni ɓilel ɗo garte haddude kabaruji ɗi kikiɗe hande ka fande fade ɓe jaafi en nokku yewtere meɗen noddirten tous o guerende ana waɗa solanɗo jeɓɓi